ไป
เสพไป
Nakosa cha kusema nikikusikia Sauti yako inanita mimi tazimia Ningekujua mapema tu mara mia O mapenzi haya Hisia zinanizidi nikikuona Macho yako yananiita njonjo Na pia siku yako nalipokuona O mapenzi, mapenzi Baby no one
No gain, no gain No gain, shit
Hisia
No gain, no gain No gain, shit
No gain, shit
No gain, no gain No gain, shit
Nino gay, no gay,
Nino
gay, Nino gay, no gay. Moyo wangu haujiwezi nikikuona Nyota na mbala mwezi zinatuona Unanipa galawama tukitazamana Unataka chapachama Sambusa za nyama Hisia zinanizidi nikikuona Macho yako yananiita njonjo Na pia siku yako nalipokuona Moyo wangu hey yeah. Hisia
One.